Isithombe seshumnane. U-Abram noLot. Incwadi kaGenesis sahluke seshumnantathu. Siqale evesi nesihlanu, sigcine yeshumi neshagalombili. U-Abram noLot bahlala ndawonye eKhanani, futhi babenemfuyo eningi kangangoba amadlelo ayengasanele kule ndawo eyodwa. Ngalokho abelusi bakaLot nabaka-Abram bayaxabana. U-Abram wathi kuLot, makungabi khona ukuxabana phakathi kwethu sobabili naphakathi kwabelusi bethu, ngoba thina singabandawonye. U-Abram watshela uLot ukuthi akhethe noma iyiphi indawo ayifunayo. uLot wafuna yena nomhlambi wakhe indawo enhle kakhulu, wakhetha indawo evundile yasemfuleni iJordani, futhi lapho kunedolobha lokuhlala. uLot wahamba wayohlala esigodini saseSodom. Abantu baseSodom babonakele kabi, babe bengammenelisi uNkulunkulu. U-Abram wahlala eKhanani, uNkulunkulu wakhuluma naye futhi. uNkulunkulu wathi, yonke le ndawo oyisebenzisayo ngizokunika yona wena esizukulwane sakho kuze kube phakade. Bangani, abanye abantu kubukeka sengathi banayo yonke into empilweni yabo, kodwa njengo-Abram masithembele kuNkulunkulu ukuze asinakekele.